na wamesela na wako na talanta. Saizi wamelala kwa kitanda, wengine wamezuba kwa mtaa. Sisi tunachapa chapa kazi, chapa 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 kazi, twende. So niko na story moja.
Gani?
Niko na story moja kali.
Sema.
Ngumu sana kusaidia watu. Kulikuwa na vijana watatu, wakafikiria kuanza biashara. Kitu walikosa ni kapito ya startup.
Walifanyaje?
Ile bahati walipatana na master, akawapea loan warudishe later. Wa kwanza akajengwa mita zake tano, wa pili akadungwa mita zake mbili, wa tatu akarushwa kitu mita hivi.
Na walikuwa na do?
Shida sana matumizi. Hapo sasa ndio noma ilianza. Loan ilikuwa ilipwe baada ya mwaka, na ukumbuke wangelipa na interest. Wa kwanza na wa pili wakasema tunaweza invest. Kijana wa tatu akajam, akadai hii yangu ni kidogo, akaseti chini ya gondoro.
Si ni ufala, si aridiski pesa mingi, si ange sukuma kwa benki. Na wawili waliduaje?
Ubaya oko takini malizia story.
Okay, I'm sorry, ah, we malizia story.
Hata nimesaa, usibili kwa nimefika wapi. Ebu ni show, yeah.
Tunawajua, tunawajua nini wale wale. Tunawajua, tunawajua nini wale wale. Ni pama madupo. Story zenu tunazijua fiti. Tunawajua, tunawajua nini wale wale. Tunawajua, tunawajua ni pama madupo. Story yenu tunajua fiti.
Yes, sasa wacha ni malize story. Wakwanza alibai land akagawa ploti, wapili alibai lori anasukuma waba. Na mwaka imeisha na master merudi, amepata wa kwanza ameuza ploti, anachezea mita kumi. Wapili amesha jenga mita zake mbili, na watatu sunajua alijichanganya, akalalia talent. Saizi hana hela, master limyara, na hiyo do akajenga ule wapili. Saizi ameomoka akona lori kama saba. Wakwanza alichorwa job na master, saizi ni manager wa ma estate.
Okay, hiyo story yako naijua fresh. Wako pale base, wamekalia viti, wanaona nikipita. Achana nao mafala, wanaona nikisukuma waba, niko line saba.
Tuna grind kwenye street toka hapa hadi kule. Mr. Fanzila, mystery ziko shule. Daily tuna hustle, tuna kaza hadi shule. Sometimes mi upanda yeah bus na shule. God am and bless, so nafuata his footsteps. Shida tunapata ni makatel kwenye he game. Bado mina trust almighty kwenye he game. Tuki cross road bone tax bila he fame. Mina try, tuki fight, kama can tie. Mina bad tie.